Si wanna pull up with them. Jimmy.
Jimmy. Yeah, tell mommy, tell daddy, and everybody, qual è una via in my room. Baby, don't fear, fear, fear nobody. Who's a village, it was easy, you mean it. Baby, no fear nobody. Penda nkamwambia sina kibunda. Akasema soke situwe wajumba. Katoto simati miendo nunda. Ye akini batunda nitaritunga. Nikasema masaki to my city. Toto kadata na chafia street king. Itamonga kola seki daka sing sing. Nimpeleke kokosi anapenda swing swing. Baby no fear nobody. Ukitaka tutoke kuna mitumba. Alafu bebe rembe ibebe na dunda. Jamani nye Mungu anajua kuumba. Nikifanya masiara ntauza nyumba.
Moda
Koda masa kitu maisiki. Toto kadata na chafla street king. Itabonga kola siya kitaka sing sing. Nimpeleke kokosi anapenda sing sing. Baby no fear nobody. Taka tutoke kuna mitumba. Alafu bebe rembe ibebe na dunda. Katoto simati miendo nunda. Ye akini batunda nitaritunga.
Shhh, come again.
Baby no fear nobody.
Gachi Beats.